malamu manyi bya kulaba bintu bitasoboka bya kulaba anti abantu je bagenda mu nsensubize bajasiba nene banene nnyo ate bo bafananye ngobusene ne bwe basobola kulinya kone babufafaganya ne butasobola kola kibabu tumakola ntikatona kati ebyo byabayogera ebyo byabayogera bwe bamala okuwogera amawulire mu matu gabantu ne bamala okulaga ne kifananye lwakuba wuli woyogera obwongo bwaffe bukuba ekifananyi bayinza okuba baali boogera nti ne tulaba abasajja abanene nga ffe tulinga obuki obusene ne grasshoppers kati ono awuliriza ye n'akuba akafaananyi n'alabira ddala ngaako ka grasshopper akakasene ne bakalinnyeeko kafootose nga ye byalaba we bamala okwogera amawulire gaabwe we bamala okunyumya amawulire gaabwe we bamala okussaako rediyo zaabwe abantu nga bazituuninze mbaziwuliriza abantu we bamala we batya okuwulira Bible n'egamba abantu ne batandika okwemulugunya abantu ne batandika okulaba ebiraka mu Katonda ne Moses abantu ne batandika okutyobola Katonda abantu ne batandika okwogera nti ebya Katonda tebikola abantu ne batandika okulaba nga Moses avuya buvuya byakola ne byayogera volongoto tebiri makulu abantu kati abantu be balaba ate abantu kati be boogera kati nga kiki kitegeeza kinti mawulire gano ge baabawa gateeka embeera ne gateekawo empulira ne gateekawo ebifaananyi Katonda mu kifaananyi yatonda omuntu mu kifaananyi kye kati ebifaananyi bye baabawa baabawa bifaananyi Sitaani bye yali ayagala abagoberezi ba oba abakulembeze bane kumi bawe eri abantu era abantu bwe batyo ne batandika okwemulugunya tuyina bintu bingi nnyo bye tuwuliriza biyinza okuba ku media biyinza okuba bye tuwuliriza mu miziki biyinza okuba naye ng'ebikolwa byonna oba ebintu byonna bye tuwuliriza olumu ogenda okwesisinkana ng'abantu ababikola abantu ababiruka babikoledde mu mubiri abalala babiruka lwakubanga oli yagenze n'asaddaka munne afuuka omuyimbi ow'amaanyi oli yagenze n'akola ati afuna edduuka kati ng'ebintu bino bye tuyingiza okuyita mu kamwa kaffe eyo geeti ogwo mulyango okuyita mu maaso gaffe bye tulaba ku firimu ku ttivvi ebyo byonna egyo miryango giyingiza emyoyo empuliziganya enkwatagana y'ebigambo n'ebifaananyi byabo bye tulaba ne baleeta amawulire nga mawulire mabi ebyo bye tuyingiza mu bigambo bye tuwulira ng'amawulire maki mabi kyewuunyisa nti amawulire tuba tulaba amawulire ge baprogramminga ku radio ne ku ttivvi amawulire agasinga either gatukuba bulango tusobole okugula bye baagala tugule oba gatukuba mawulire mu matu gaffe okulaba ebifaananyi ebitumalamu amaanyi nti uli sawa uliwolaba bakute babbi babase babatemyeko oli yakute embuzi oli yebase n'embuzi ago ge mawulire okulaga ebintu mu fabric ya society ebibi ebyayononeka ebyagaga okwanika obuziina bw'abalala mu maaso g'abalala nga balaga nti geega amawulire kiki ekyaguddewo geega amawulire kati ffe abalaba era abo abawuliriza oba abalaba amawulire gano batandika ate okkuba obufaananyi ne batandika okulaba ng'obulamu bwe butali bwangu nti ne w'okola n'otuuyana ojja kwesisinkana ng'okutta embuzi ne w'okola n'otuuya ojja kwesisinkana ng'obbi ng'ate bakussi bakutadde ebipiira mu bulago bakoze ki ojja kwesisinkana ng'ogudde mu nnyama lwakuba ewo togiyina ne wagenze wamulirwana nga bagifumba wano omugundi mu lugya n'ogigwamu n'ogibba amawulire amabi amawulire amabi gakiikirira endowooza ne gatukubira obufaananyi ne gatusongera gye tulaga amawulire kyewuunyisa nti Yesu bwe yakumaakuma abagoberezi be kye basooka okuyiga baali mu ssomero lya journalism ssomero lya kuvunula bye balaba ssomero lya kuwandiika bye balaba ssomero lya kuleeta bigambo binaapreachinga binaabuulirira binaagenda mu matu g'abantu eryo ly'essomero lye basooka okuyingiramu lyali lya journalism okuyiga okuwandiika okuyiga okwogera okuyiga okuvunula okuyiga okubuulira story gy'olabye ku muntu gw'olabye ogezeeko okumatiza abalala yali musajja mulungi yali bw'ati ne bw'ati ne bye yakola bye bino wammanga era abamatiza bagamba nti njagala tuve wano tugende mu kino ekifo njagala mulabe kino okukibajja wano mugende ku eno vision nene twekanga ne tusisinka nanti societies of fezo na fabric yazo ezizimba amatafali gaza agazizimba gazimbira kumusai gazimbira mukono na gazimbira mukusadda kobulamu bwabala gazimbira mbutayagaliza mubujja gazimbira mukweya gazimbira bintu gagema wulire geto wulira bye bintu bye tulimu bye tu experiencing ate bye bye tukwatako ate na fene tuzimbisa amatafali gegamu waliwe kisera we kituuka nga twetaaga okuyimirira twetaaga okulaba nti tweyimirira tuyimirirawo okulwanirira ekirungi kireme kugwa ku nsi tuyimirirawo okwogerera ekirungi okikolako amawulire tugaziye obulungi bwakyo tugaziye okutegera kwakyo twongere okwogera okujubisa ebirungi mu makati gaffe musemakati gaffe lwaki lwakuba ebirungi bijja kuzaala ebirungi ebirala ebirungi bijja kukola endowooza ennungi ebirungi bijja kukola ebifaananyi firimu bijja kukola emiziki bijja kukola music ayogera ng'abuulirira
obubaka n'emisomo gyaffe gijja kweyongerayo mu kitundu kyaffe ekinaddako eddoboozi lye mbadde muwuliriza lya poso nga bwano from the Council of Ngabo God's Courthouse Celebrate Uganda Chusa Endowooza Change Mindset Magazine.